kadada kamenona, nyuma kamungwa kameshona, eh, kadada kamenona, nyuma kamungwa kameshona, eh.
Nataka nimbe na wewe leo nsikilize, kadada, chonde dede dede de moyo nitulize, kadada. Kama ikiwa ya moto nipe nipulize, kadada. Mimi bwegege gege kwako nimalize, kadada.
Hey, akisema afungue duka kadada, we bona watu watacha change, tajikuto na choma pesa tu baba, watu na teresa kisenji.
Sura kisomalishe punyama nyama tele, tele. Chachandu kachumbali na mchome ate tele, tele. Putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele. Kulia na Rosali kushoto fundo la ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi. Adana, mimnyonge sijazoea gasi. Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada.
Amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh. Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh.
Akibana nywele ya makizi achie,
kadada.
Na lewa bila kunywa akikuangali, eh, anataka kunipa jifanya mchoyo, takuniendesha endesha kitoyo, na vyo tingisha tingisha yoyoyo, takundatisha datisha nifulu, kwa kupendeza kama na kumoa, tamade mwenzake max wanatoa, mwona japa kameka puka poa, sasa usimkute amesha jipodoa podoa. Kingine nampendea mtu fashion, fashion, mambo flani flani ya kisasa. Subiri wone action, action. Akiinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Sura kisomalishe punyama nyama tele, tele. Chachandu kachumbali na mchome ate tele, tele. Putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele. Kulia na Rosali kushoto fundo la ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi. Adana, mimnyonge sijazoea gasi.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada,
amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh. Kadada kamenona, kamumbwa kameshona, eh.
Ngine nampendea mto fashion, fashion, mambo flani flani ya kisasa. Subiri wone action, action. Akiinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Comic Slicer.